Samueli wa keri, murango wa ikumi na kenda. Nake Joabu, agikihe uhoro akirwa uu, atiriri, muthamaki, ni araririra Abisalomu. Ona, agethikira, niki hani undu wake. Na kuwa kuhotana kulia kuhotanitwo muthenya ucio, gukigaruruka hari andu othe gugituika kieha. Nigukorwo, muthenya oro ucio, niguo maiguire, gukirwa atiri. Muthamaki niiguite uru, ni undu wa murio. Nao andu, magigitonya itura-ini muthenya ucio na hitho. Ota uria andu maconokaga, magathii makihithangaga, riria murite meita-ini. Nake muthamaki, akihumba uthio. Ona akianirira na mugamba munene, akirira akiuga uu. Woi, muru wakwa Abisalomu. Woi, Abisalomu, muru wakwa. Muru wakwa ii. Nake Joabu, agigithie nyumba kwi muthamaki akimwira atiri umuthiri we nicionorithitie ndungata ciaku ciothe iria ihonoketie muoyo waku muthenya uyu wa umuthi ona mioyo ya ario aku na ya ari aku ona mioyo ya aka aku na mioyo ya thuria ciaku kuona ati we wendaga aria maguthurite na ugathura aria makwendete ni undu umuthi ni umbulite ati andu aria wonaga ta matari vata ni anene ona ndungata ciaku ni gukorwo umuthi ni ndamenya ati korwo Abisalomu ni atigirwo ature muoyo na ithue ithuothe tukorwo tukuite umuthi hindi iyo niguo ungikenete muno tondu ucio giukire umagare ukarie na ndungata ciaku ucihorerie ni undu ti itheru ni ngwihita ngigwetaga rĩtwa rĩa Jehova. Njuge atĩrĩ, atĩ ũngĩkorwo ndumagara ũthiĩ hatirĩ mũndũ ona ũmwe ũrĩtigwo aikarĩte mwena waku ũtukũ ũyũ. Naguo ũndũ ũcio nĩguo gũthũkĩra mũno gũkĩra ũru ũrĩa ũngĩ wothe wanagũkora gwata hĩndĩ ĩrĩa warĩ mũnyinyi o nginya rĩu. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩkĩarahũka agĩikara thĩ kĩhingo-inĩ nao andũ othe makĩheo ũhoro ũcio. Makĩrwo atĩrĩ, muthamaki aikarĩte kĩhingo-inĩ na othe magĩgĩthiĩ magatũngane o hau mbere ya muthamaki. Na rĩrĩ, Isiraeli nĩ kũũra morĩte, o mũndũ agathiĩ hema-inĩ yake. Nao andũ othe thĩinĩ wa mĩhĩrĩga yothe ya Isiraeli makorirwo magĩteta makiugaga atĩrĩ, muthamaki witũ nĩwe watũhonokirie agĩtũruta moko-inĩ ma thũ citũ, na ningĩ agĩtũhonokia agĩtũruta moko-inĩ ma Afilisti. Na rĩu nĩ kũũra orĩte akoima bũrũri witũ nĩ ũndũ wa Abisalomu. Nake Abisalomu, ũcio tũitĩrĩirie maguta atũthamakĩre, nĩ akuĩrĩire ita-inĩ. Na tondũ wa ũhoro ũcio-rĩ, nĩkĩĩ gĩkũgiria mwarie ndeto cia gũcokithia mũthamaki? Nake mũthamaki Daudi agĩkĩrekania gwĩ Zadoku na Abiatharu athĩnjĩri Ngai. Makerwo atĩrĩ, ariai na athuri a Juda, mũmorie atĩrĩ, nĩkĩĩ gĩtũmĩte marigie thutha ũhoro-inĩ wa gũcokia mũthamaki wake mũciĩ. Kuona atĩ, kwaria kũrĩ Aisiraeli othe marĩtie, nĩ kũnginyĩire niĩ mũthamaki wanyu, atĩ njokio gwakwa mũciĩ. Inyuĩ nĩ, inyuĩ ariũ a vava, na tumĩte mũthimo ũmwe kũna, nĩkĩĩ gĩgĩtũmĩte marigie thutha ũhoro-inĩ ũcio wa kũnyinũkia gwakwa niĩ mũthamaki wanyu. Ningĩ ĩrai Amasa atĩrĩ, ona wegithĩ tũtiumĩte mũthimo ũmwe nawe. Ngai arothũra, ona anjĩke ũru makĩria. Ũngĩaga gũtũũra, wĩ mũnene wa mbũtũ ciakwa cia ita, ithenya rĩa Joabu. Nake mũthamaki agĩkĩgucĩrĩria ngoro cia andũ othe a Juda, irore harĩ we, o ta irĩ ngoro ya mũndũ ũmwe. Tondũ ũcio, magĩkĩmũtwarithĩria ũhoro, akĩrwo ũũ, coka we mwene, ona ndungata ciaku ciothe. Tondũ ũcio, mũthamaki agĩgĩcoka, agĩkinya Jorodani, nao andũ a Juda magĩthiĩ magĩkinya Giligali, nĩguo magathaganie mũthamaki wao, mamũringie Jorodani. Nake Shimei, ũcio mũrũ wa Gera, mũbenjamini wa Bahurimu, agĩikũrũka na ihenya arĩ hamwe na andũ a Juda, nĩguo athaganie mũthamaki Daudi. Naguo gũgĩkorwo kwarĩ andũ 1,000 a Benjamini marĩ hamwe nake. Nake Ziba Ucio wari ndungata ya mucii wa Sauru ari ho me hamwe na ariu ake ikumi na atano ona ngombo ciake mirongo iri. Nao magikiringa Jordani makionagwo ni muthamaki. Naho agikirehwo gitaru kiringie andu a nyumba ya muthamaki. Ona akirute mawira ota uria angiona magirire kurutwo. Nake Shimei ucio wa Gera arikia kuringa Jordani akiguithia thi mbere ya muthamaki. Nake agikira muthamaki atiri, we mwathi wakwa tiga kundua mwihia ona kana uririkane uru uria nii ndungata yaku ndekire na ukigu muthenya uria we muthamaki uyu mwathi wakwa uimagarire ukiuma Jerusalemu. Ona ningi tiga kuigua uru ucio ngoro-ini yaku muthamaki uyu nigukorwo nii ndungata yaku nijui ati nindehirie na tondu ucio ri ta one ati ni nii nyambite guka umuthi mbere ya andu aria angi othe a nyumba ya Jusufu. Ngaikuruka njuke nguthaganie muthamaki uyu mwathi wakwa. No riri Abishai wa Zeruia agicokia akiuga atiri, githe Shimei ndekuragwo ni undu wa uhoro ucio ni undu ni arumire mwitiririo maguta wa Jehova. Nake Daudi agikiuga atiri, ndikiri na uhoro uriku na inyue inyue ario a Zeruia ati nikio mukwenda gutuika thu ciakwa muthenya wa umuthi? Anga ni kuri mundu ona umwe ungiuragwo thiini wa Isiraeli umuthi? Ni undu ri githi nii ndikiui umuthi ati ni nii muthamaki wa guthamakira Isiraeli? Nake muthamaki agikira Shimei atiri, we nduri hindi ungikua. Nake muthamaki akimuhe uhoro ucio na mwihitwa. Na riri Mefiboshethu wa Sauru agigiikuruka agathagania muthamaki, nake ndagithambite maguru ona kana akeyenja nderu ona kana agathambia nguo ciake gwata muthenya uria muthamaki oimire mucii o nginya muthenya uria acokire kuinuka na thayu. Agwikinya atiri ati hindi iria akinyire Jerusalemu agathagane muthamaki-ri, muthamaki akimuria atiri, Mefiboshethu niki giakigiririe utwarane na nii? Nake agicokia akiuga atiri, muthamaki uyu mwathi wakwa ni ndungata yakwa yahenirie ni undu nii ndungata yaku ndoigire atiri, ni ngwitandikira ndigiri ndimihaice ndwarane na muthamaki witu ni gukorwo nii ndungata yaku ni thuaga. Nayo ndungata iyo yakwa ikinjukanirira hari we nii ndungata yaku muthamaki uyu mwathi wakwa. No riri we muthamaki uyu mwathi wakwa utarie o ta muraika wa Ngai, na tondu ucio njika o ta uria ukuona kwagiriire we mwene. Tondu ri andu othe a nyumba ya vava matarie o ta andu akuo mari mbere yaku muthamaki uyu mwathi wakwa. No ri ona haria gwatarie uguo ri, we ni wanduire nii ndungata yaku wa kurianagira na andu aria mariagira metha-ini yaku we mwene. Kuona ati ni wekire uguo ri kai ndikiagirirwo ni gucoka gugukaira ringi ona atia we muthamaki wakwa? Nake muthamaki akimuria atiri, kai ugugitinda ukiaria uhoro wa maundu maku we mwene ni unduki? Uria ngutua ni uu ati we na Ziba mugayane githaka kiu. Nake Mefiboshethu akira muthamaki uu atiriri, ona angireko athie na kio giothe ri gutiri undu kuona ati we muthamaki mwathi wakwa ni ucokete mucii waku mwene na thayu. Ningi Barizilai Mugileadi agigiikuruka oimete Rogelimu agikinya Jordani me hamwe na muthamaki ati niguo atwarane nake amuringie Jordani. Nake Barizilai akiri muthuri mukuru muno na aninite miaka mirongo inana na niwe waheaga muthamaki irio ihinda riria aikarite Mahanaimu ni undu aari mutongu muno. Nake muthamaki agikira Barizilai atiri, nituringanie nawe na nindiri kuheaga irio cia gugutuuria wigwakwa kuu Jerusalemu. Nake Barizilai akiuria muthamaki atiri, nayo miaka iria ndigaritie ri ikiri igana ati nikio gobata thie nawe Jerusalemu we muthamaki oyo. How de umothiri neni nite miaka 80 anga ndakihota guthurania indo njega na njuru ona ninge nie ndugata yaku ri anga ndakihota kuigua mucama wa kiria nguria kana kiria ngunywa ninge ri anga ndakihota ona ri gucoka kuigua migambo ya arume ona andu aja makeina na tondu ucio nie ndugata yaku ngugikunogia we muthamaki uyu mwathi wakwa ni unduki asha nie ndugata yaku uria ngutanyite no gukuringia Jordani we muthamaki uyu kai gukuringia kou kungigituma muthamaki wakwa ajike undu munene uguo ni unduki reka nie ndugata yaku ndaguthaitha unduke nigetha ngakwire itura-ini ritu akuhi na mbirira ya baba na maitu no atiriri ndugata yaku kimuhamu niyo ino niringe ario hamwe nawe muthamaki uyu mwathi wakwa ugakimike ota uria uriona kwagirire nake muthamaki agigocokia atiri ni wega kimuhamu nigukiringania naniĩ na ningamwika ota uria we mwene ungiona kwagirire ona undu uria wothe urivatario niguo kuri nie ri ni ngugwikaguo nao andu acio othe makiringa Jordani onake muthamaki akiringa ningi muthamaki akimumunya Barizilai akimurathimithia nake Barizilai agigicoka handu hake mwene muthamaki agikiringa agithie Giligali onake kimuhamu akiringania nake nao andu othe a Juda ona gikundi kimwe kia andu a Isiraeli magikorwo meho makiringia muthamaki na atiriri andu othe a Isiraeli magithie magikinya he muthamaki makimuria atiri riu ri muthamaki uyu niki gigitumite ari a ithe witu andu aya a Juda matutunye we na wara magagikuringia Jordani mwe hamwe na andu a nyumba yaku ona andu othe a Daudi nao andu acio othe a Juda magigicokeria Isiraeli acio atiri nigukorwo muthamaki uyu ni wa nyumba itu riu ri inyui mukirakarire ha akiri kindu onaki turite kia indo cia muthamaki ona kana agatuhaka na kindu ona kimwe nao a Isiraeli acio magicokeria andu acio a Juda makimera atiri ithue twina isuje 10 uhoro-ini ucio wa muthamaki ona ningi ni ithue twina kihoto gia gutuika andu a Daudi kuri inyue kuona ati uguo niguo gukitarie ri mugugitume na niki mukaga kwamba kuhoya kirira hari ithue mutanacokia muthamaki witu nacio ciugo cia andu a Juda igikorwo iri cia wii gukira cia Isiraeli.